xaakimka maxkamad ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa xukumay in 7 qof oo soo dacweeyay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya General Maxamed Cali Samatar la siiyo magdhow gaaraya $22 million. Dadkan ayaa ku soo oogay General Cali Samatar dambiye ah inuu shakhsiyan ahaa ninkii amray dil iyo jirdil loo geystay qaar ka mid ah dadkaasi heladooda. Harun Macruuf oo fiyowada ka tirsan ayaa hadaba wareysiyay la yeeshay labada qareen ee u kala doodaya General Cali Samatar iyo dhibanayaasha. Maxamed Culad Xasan oo studio hay la fadhiya ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Dacwadda ayaa soo martay marxalada kala duwan waxayna socotay muddo ku dhow 8 sanadood. Bishii February ee sanadkan ayuu General Maxamed Cali Samatar maxkamadda u gudbiyey inuu musallafay oo uusan awoodin inuu iska bixiyo lacagta uu isku difaacayo. waxaana xukunkan uu ku soo beegmayaa xilli arrinta musallafidda General Samatar aan go'aan laga gaarin, taasoo shaki gelinaysa awoodda qof ceyra uu ku bixin karo $22 million lacag gaaraysa. xukunka dhinaca kale waxaa soo dhaweeyey qareenka u doodaya dhibanayaasha oo lagu magacaabo Cathy Roberts. Cathy waxay sheegtay in dadka soo dacweeyey General Samatar ay muhiim u ahayd inay ku guuleystaan dacwadooda oo General Samatarna lagu helo dembiyadii loo haystay.
Waxay ila tahay waxa u muhiimsan dadka aanu difaacayno waa in General Cali Samatar lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey iyo wixii dhacay intii lagu guda jiray xilligii ay dhacayeen faldembiyadyadani. laakiin ma mal awaali karo in gebi ahaan amaba qayb ka mida lacagtan lagu xukumay uu bixin doono.
General Maxamed Cali Samatar oo ku jira da'diisa 70-meeyada ayaa soo noqday wasiirkii difaaca ee Soomaaliya sanadihii 80-meeyadii, isla markaana ra'iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya sanadkii 1987 ilaa iyo 90-kii. dembiyadan loo haysto ee ka dhacay waqooyi galbeed Soomaaliya ayay qareennada difaaca ee General Samatar ku doodayaan inuu geystay sistamkii dowladeed ee markaa jiray, balse aysan ahayn in qof gaara lagu eedeeyo. qareenka u doodaya dhibanayaasha Cathy Roberts ayaa arrinta ka hadlaysa.
Because other people committed a crime doesn't actually work as a defense in any court of law.
In ay jiraan dad kale oo ku kacay dembiyo dagaal, kama hor joogsanayso sida sharcigu uu qabo in shaqsi dembigii uu galay lagu soo oogo amaba sharciga lagu qaado. Gaar ahaan kiiska General Cali Samatar, ma jirto sabab uu ku yiraahdo kumaanan lug lahayn dembiyadaasi lagu haysto. waxaanu soo bandhignay daliilo cadcad oo ay ku jiraan sida uu u ahaa nin dhinaca awoodda milatariga ku xoog badan xilligaasi oo ay amarada ay ka qaadanayeen dadkii ku kacay xadgudubyadu, sidii uu ugu guuldaraystay in uu ka hortago dembiyadaasi la gelayey. dhinaca kalena mabdi'iyan ma jirto sabab laysaga indhatiri karo haddiiba ay jirto cid dembiyo kuwan oo kale ah ku kacday oo Mareykanka ku sugan.
dhinaca kale, qareenka difaacaya General Maxamed Cali Samatar oo lagu magacaabo Joseph Bearer Drennan ayaa sheegay inuu racfaan ka qaadan doono maxkamadda racfaanka oo uusan ku qanacsanayn xukunka.
This ruling comes at a time when my client's case is under review by the United States.
waxa uu yiri xukunkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli kiiska qofka aan difaacayo ee General Samatar uu ku jiro dib u eegis maxkamadda racfaanka ee magaalada Richmond ee gobolka Virginia. Rafaankaas oo General Samatar sharci ahaan siinayay inaan dacwad lagu qaadi karin inta maxkamaddu ay go'aanka ka gaarayso. rafaankaasi waxay dooday ku timid bishii May ee sanadkan. welina go'aan ayaan sugaynaa. waxaan aaminsanahay in dacwadayntii ka dhacday maxkamadda degmada inay ahayd mid General Samatar in lagu qaado aysan ahayn ugu horrayn. qareenka difaaca ee General Maxamed Cali Samatar Joseph Bearer waxa uu intaasi ku daray in marka la fiiriyo dembiyada sida gaarka ah loogu eedeeyay General Samatar, inuu aaminsan yahay inuusan sinaba ugu lug lahayn sharciga Soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah marka la eega midna. wuxuuna beeniyey eedaha loo haysto generaalka, wuxuuna ku tilmaamay xukun ku dhacay si cadaalad darraa. waa kan Joseph Bearer Drennan mar kale. ma aqbalsana General Samatar inuu dembiyadan galay buu yiri, iyo inuu wax qalada sameeyey toona. wuxuuna ku adkaysanayaa buu yiri inuu yahay waddani la tacaalayay wax ka qabashada xaalad dagaal sokeeye oo dalkiisa uu ku jiray xilliga. racfaan ayuu ka qaadan doonaa xukunkan, waxaana racfaanka sal uga dhigaynaa in maxkamadda xukunkan riday aysan haysan sharciyadda ay ku qaaday dacwadda. Joseph Bearer ayaa ugu dambeyntii ka hadlay sida General Samatar uu ku bixin karo lacagtan $22 million oo Mareykanka gaaraysa ee ay maxkamaddu ku xukuntay. kiiskiisa musallafidda ee uu maxkamadda u gudbiyey weli wuu taagan yahay. waa nin musallafay oo aan haysan lacag, laakiin waxaan idin xusuusinayaa in dacwaddan aan generaalka loogu soo oogin sababo ah in lagu helo lacag ama magdhow. haddii uu jiro qof aaminsan arrintaana waa qof qiyaale ku jira. Dacwadan waxay ahayd mid ay siyaasadii ka dambeysay, waxaana mararka ah in lacag $100,000 ama dabcan malaayiin ah lagu bixiyey. Dacwadan ka dhanka ah Samatar muddadii 8 sannadood ahayd ee ay socotay. Dacwadan ayaa dhinaca kale waxay saameyn ku lahayd siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Sida ay sheegeen qarinada difaaca iyo jeneraalka dowladda Soomaaliya, ayaa horey uga codsatay dowladda Maraykanka in jeneraal Samatar ay siiyaan xasaanad, taasoo sida la sheegay ka badbaadin kartay jeneraalka in dacwad lagu qaado dalkan Maraykanka. Jeneraal Samatar ayaa ku noolaa gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington tan iyo sannadii 1997. Qaar ka mid ah dadka dacwadda u haystana waa Soomaali haysata dhalashada dalkan Maraykanka. Weli ma cadda sida ay ku dhammaan doonto dacwadan mar haddii difaacayaasha jeneraal Samatar ay racfaan ka qaadanayaan iyo in xukunka ay shalay maxkamadda riday uu noqon doono mid kama dambaysa iyo in kale.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi isugu keensoo duwey.